This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kuba phulaphuli be Cape Pulpit. Amen. Iradio ke bazalwane lapha ke ekhaya Bellville albonga malengosi. Kwindawana nje encane buDurbanville nikhona abazalwane ngu-7 to 9 a.m. ke apho ke simanyelwa khona ukuze usifumane malibonke abalenkosi singabaphulaphuli ke bathi singaba bashumayeli ke bale radio bazalwane sibusiswa ukuthi kukhona abantu abalilangazelela nabalithanda ngohlobo o enithanda ngalo izwi likaThixo eliphuma ke kule radio ekuthiwa iCape Pulpit bazalwane simnandi kakhulu simandi kakhulu sizomemezela ke baphulaphuli basekhaya ukubuya ke kwenkosi enguYesu Kristu iyabuya ke bazalwane iyabuya inkosi yethu enguYesu Kristu kunjanje izinto zonke ziyakhombisa ukuthi inkosi lena isemnyango iyabuya ukhona umhlabelelo othi usemnyango wezulu uvela ezulwini uthi wehlela ke emhlabeni uthi liza ukhala ilongo simhlangabeze kuthethwa ke ngoYesu wethu ke baphulaphuli xa kuthethwa ngolohlobo nguye lo obuyayo ozolanda bonke abamamkela waba inkosi nomsindisi wobomi babo uzabuyela bona baphulaphuli ekulicebiso lami ukuthi umuntu ongekamamkeli uYesu ngenxa yokuthi uYesu ebuya ezolanda ibandla ngasike ubabe kuya ngokunokwam sonke sifumaneke kwelinxeba sifumaneke kulombuso ethi iBhayibhile xa ithetha ubukumkani bukaThixo ubukumkani ewayethandile uThixo kwasekuqalekeni ukuthi phezu kwehlabathi kuphile ubukumkani basezulwini intando kaThixo yenziwe ezulwini yenziwe emhlabeni xa efika emhlabeni esuka ezulwini angawuboni kakhulu mahluko ngoba nabasemhlabeni benza the very same eyenziwa ezulwini malibonke gama lenkosi that was a will of God bazalwane uThixo yeyona nto ebeyithanda kangangento kokubana uziqonda into oba ebeyithanda uthe xa esezohlangula umntu wakhe kwanyanzeleka ukuthi uYesu lona afundise umthandazo ukuthi abantu bonke wonke umphefumulo ophezulu kwehlabathi uthandaze lo mthandazo othi bawethu osezulwini imali ingcwaliswe igama lakho athi ubukumkani bakho mabufike ulawulo ayithetha ngobukumkani ukuthi ulawulo a kingship bazalwane ukuthi silawule ngoluphi uhlobo uThixo abe nolawulo emhlabeni wethu uThixo abe nolawulo kwizindlu zethu abe nolawulo kwizikolo abe nolawulo kwiipalamente zethu abe nolawulo kwisports abe nolawulo kwicawe ngoba kuyenzeka awe zibizwe ngoba zicawe zindawo apho uThixo afumaneka khona kodwa uthi xa uthi yaphawula ufumaniseka into yobana no man ulawulo likaThixo alukho kule cawe kunolawulo lwabantu uThixo ke akayithandi loo nto ufuna ulawulo lwakhe lube luninzi uthi uJohane uma sefikile yena mna mandinciphe bese kukhula yena problem yabantu ke bazalwane ukuthi into abasuke bayenza ngoku basuke bakhulisa bona endaweni yoba kukhule lo oshunyayelwayo ongundinguye endinguye wake wasibiza ngalelo gama mhla ecacisela uMoses kubonakala into kokubana ubhidekile futhi unalo ixhala nokwesaba uya uyafuna ukungavumi ukuthunywa nguThixo uthi inkosi emva kwentethe ezininzi zokwala uthi ndizawufike ndithi ngubani lo ondithumileyo okuthi Faro khupha abantu bakhe Thixo xa emphendula uthi mamela ke ndoda uze uthi undinguye endinguye undithumile igama lakhe elikuye igama lakhe bazalwane elikhulu uthi uYohane xa ethetha ngaye uthi ombadada zakhe ndingakulingene nokuthi ndichukumise umtya wazo nikhona bazalwane uyabonisa ukuthi lento omkhulu kunendalo omkhulu kwinento zonke ezike zakhona zaziwa ngumntu emhlabeni wayekhona umhlaba ungekabikho okhona namhlanje ozawuba khona kusasa ongena siqalo ongena siphelo ethi iBhayibheli xa imchaza phaya kwincwadi zezithilelo uAlpha uOmega zingenzeka izinto apha esiphakathini but he will remain engualpha aqhubeke futhi abe ngualpha abe nguOmega malibongwe ke bathandekayo igaba lenkosi kule ndawo ke bazalwane esizawutyhila kuyo namhlanje sawuthetha ngentetha apho uPaul thetha ke namagalati malibongwe igaba lenkosi amagalati ke ngawesihlanu sifunde ke pha kwivesi yokuqala ke sifunde ke ngesiXhosa kwenzela into ukuthi sikwazi ukuthi sithethe kakuhle ngento esesike sayifunda sayiva abaphulaphula singabezwi uthi kuvesi 1 yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo nize ningabuyi nibanjwe yijokhwe yobukhoboka nikhona ke bazalwane nansi ke ivesi uPaul uthi ngoba uyawazi amagalathi ukuthi the moment besamkela uYesu bangenile enkululekweni baphumile embandezelweni ngoba khona umuntu aphile kanti uphila phansi kwembandezelo uthi yimani kule nkululeko enike nakhululekwa kuyo okusho ukuthi kokukwamkela kwenu Yesu sanushiftwa allow no one ukuthi ani shift kwindawo yenu yenkululeko le enguYesu ngoba uYesu uyinkululeko bazalwana ayikho enye freedom ngaphandle kwefreedom enguYesu malibonke ngamaleko ukukhulula engqondweni akukhulule emoyeni akukhulule akukhulule kwizinto ezimaterialistics bazalwane ezibonakalayo ubone kwispiritual realm izinto ezifihlakeleyo ezenzeke ebumnyameni silele nje uThixo wethu avele asikhulule ngoba ungumakhulula nguThixo bazalwane ongaxakwa sithi nguThixo sibhekile uyasondla uyasifunza uyasigqokisa uyasinonophela unexabiso ngathi ithi incwadi pha kaJeremiya xa uyifunda uthi ndiyazazi ingcinga endinazo ngani uthi zingcinga not ezokunibulala kodwa ingcinga ezokunikhusela ingcinga zokunandisa ingcinga amen ezokunenza nibe ngabantu abaphumelelayo ethi ke xa ujonga iBhayibhile pha ufunda kwincwadi kaYohane u10 cha pha uzawufumana ithi iBhayibhile isela lizele ukuzoweba libulale lona libe seliyachabalalisa kodwa yena uYesu uze for ukuthi abantu babe nobomi nabomi obugqibeleleyo bazalwane uThixo uyasithanda usithandwe ngamandla inkosi yezulu sithandwe kangangendlela yokokubana adancama unyana uThixo owamzeleyo uthi iBhayibheli kaThixo kuba wenze nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi emzalwane uthandiwe emzalwane noba ungayenza into yakho echasene noThixo kodwa ndifuna ukuzoxelela ukuthi yenzwa ngumuntu othandiwe nguThixo onakekelwayo obhekiwe lizulu uThixo akathandi ukuthi kulimale nditsho unwele lwenhloko yakho. Uthandi ngasike sibuyele engqondweni ukuthi once sibuyele engqondweni ukuthi siyazi lento ukuthi thina siyathandwa mzalwane uyizikisisa phe engqondweni. Dinayo into ethi abantu bangabuya ekwenzeni ukonakala. Malibongaba lenkosi abantu benze ngokwecebo nangokwemfuno zikaThixo. Thixo ke uyanithanda baphulaphuli beRadio Cape Pulpit. Nithandelwa lento yoba nina namkele uYesu. Ni namkele uYesu nongeka mamkeli ndizoma mzalwane ndizocenga manje le radio ndithunyelwe ukuze ndicenge la mphulaphuli wasekhaya. Ngicingela umphefumulo wakho malibongaba lenkosi ngoba uThixo esithi andithandi kufe noma kulimale kuluzakale noba mnye umphefumulo waba malibongaba lenkosi uthi ongabonke bangakholwa bafikelele ke ekuyazini inyaniso mphulaphula inyaniso kayikho inyaniso engaphandle koba inyaniso ekhona nguYesu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi uza kunikeza inyaniso umethembe uthi uzawuhlala inyanisweni. Awuthi uPaulamon noma lo muntu ulixoki lixoki malibongaba lenkosi. Wayithanda ke umfundisi wami ukuthi hey bekusithiwa ke ngela xesha umuntu ongayithethi inyaniso kuthiwe unamalwimi amabini uthetha le aphinda thethe le. So akathembakali umuntu onjalo ngoba uzawucinga into obana ume nawe kanti sekujikele wenza lento yakhe yokungabi na stand. Yesu ke uyamenza umuntu abe ne stand. Uyamakha umuntu Yesu uthi mzalwane ububizwa njengomuntu olixoki kodwa atha kungena empilweni yakho Yesu akwenze kuthiwe hey siyaphumula ngobukho balamuntu ever since wangenwa lilizwi likaThixo izinto zakhe zaguquka. Ethi iBhayibhile ke xa ifunda pha kwiRomans bhekani izinto zakhe zisuke zabantsha athi anyone who's in Christ is a new creation. Malibonge igama lenkosi uthi konke okudala kudlulile uwamkele ke okutsha. Awuthandi mphulaphuli wasekhaya ukuthi ureceive ubomi obutsha ubudle ubuphilele kuYesu ngoba xa uphila ubomi bakho ubuphilele uYesu uphila ubomi obungenazo iregrets. UnguThixo oprotectayo, unguThixo oyifulfillayo ipromise bazalwane. Akayijikele uma ngaba ethe I am going to protect and I'm going to take care of you. Malibongaba lenkosi. He's going to do just that bazalwane. UnguThixo ongayithethi into enze enye. Uyahlala ezwini lakhe. Thixo olethembayo izwi lakhe nolihloniphile malibongaba lenkosi. Namhlanje mphulaphula wasekhaya ndiyathanda mama wami ukuchazela into kokubana it does not matter ukuthi uhlangana ne situation eliliphi uhlobo kodwa xa unokuthi ubuyele kuYesu malibongaba lenkosi lendlu yakho amen ebonakala ngathi iyakhlula. Alibonga igama lenkosi awu amen. UThixo angabuyisela iauthority phezu kwakho uthethe kwenziwe yindlu yakho yonke tatam uthethe kusapho lwenze according to your say ngoba uhleli kumnikazi wezwi ozawuthi xa uthetha izwi elinamandla elivuwa bubumnyama baleke awulirelease phezu kwefamily lifike libe namandla kube nzima ukuthi kube khona onomdla okulaphula ngoba alisuki kuwe only but lisuka kuThixo malibonke abale Nkosi uThixo alenze libe vocal izwi lakho ngoba bazalwane simele ngokwezwi iBhayibheli simele silawule kumakhaya esiphila kuyo malibonke abale Nkosi kodwa iproblem yethu ukuthi singahlali kwinkululeko or sometimes singavumi kwa ukuvuma ukuyongena kwinkululeko esiyenzelweyo lizulu yenziwe free of charge bazalwane no one ongaclaima athi mna ndipheye ndibhatale i-R20 ukuze ndilifumane izwi likaThixo silifumene free of charge bazalwane liyaphila linamandla kodwa imisebenzi eliyenzayo malibonke igama lenkosi imisebenzi ehlula amagqirha imisebenzi ehlula amaxhwele imisebenzi ehlula ogqirha imisebenzi ehlula ipoliticians imisebenzi ehlula amadoda imisebenzi imzalwane ehlula ilizwe imisebenzi eyenziwa nguThixo unguThixo onako konke iliso lakhe bazalwane ithi libheke ukukhala nendlebe yakhe ilindele ukuva ukuthi sikhala sifuna ntoni ngoba unguThixo oza nezinto zethu zonke izinto zethu esizifunayo but uma sisiza kuye unazo bazalwane unguThixo ongalekhi unguThixo ongasweli into akalambi ithi iBhayibheli usisikelele ngeentsikelelo zonke ndiyathanda mphulaphula ukuthi ndikwazise especially wena mntana esikolo umele ukuthi xa kulixesha elinje uzisondeze kuYesu ngoba kuyingxaki ukuba nobomi obungena Yesu alibonke igama lenkosi uyazi uba xa ungena Yesu umzalwane uyakwazi ukuthi ufundile kodwa uqashwe ngumntu onoYesu engafundanga ngoba iBhayibhile bazalwane iyachaza kakuhle ukuthi ndithathela okanye I look and take care amen owakhe uThixo uyamnonophela ithi iBhayibhile uyayondla intanda yakhe adayondle seyilele ngomqolo malibonke igama lenkosi kaloku thina siphila nje bazalwane especially kulendlu le emnyama malibonke igama lenkosi siphila phansi kweliso labantu ngabantu khona basibhekile abasibhekele ukuthi singaphumeleli khona basibhekile ebalimazayo into oba akubone kukhona into okwazi ukuyithenga ubulawele ukuthenga iskipe esitsha nje khona abantu ababuzayo ukuthi uyifumene phi imali yoba athenge iskipe esinje usinxiba xa engubani mphulaphula wasekhaya ungacinga into obana bayonwabele bonke abantu into kokubana wena ufunde wade wayile graduate khona into abazawufuna into obana bafuna ukuyokubamba kuyo ukuthi ugraduate kodwa khona kodwa ungaze ufumane umsebenzi into endiyithandela uYesu ukuthi zonke izinto azigcinele wena nabezenzele wena when it comes to Jesus uyinikela yena life yakho ayikho into uThixo ayirelease ezulwini wayenza eyakho ezawukwazi into obana amagqirha amanage okanye aba able ukuthi I withhold akakwazi ukumelana nokubamba iy'mpumelelo zakho ngoba wena usisithandwa ungothandiwe lizulu ulawulwa phezulu ubomi bakho abufihlakele kunye noKristu athi kweza sezulwini indawo cebiso lam namhlanje mphulaphula wasekhaya ukuthi wamkele uYesu and your life will never be the same again wamkele uYesu umbone etshintsha ubomi bakho ndiyabonga ke baphulaphuli basekhaya Thixo anisikelele aniphathe ngenxeba ayenze ibomi beni life yenu ibe bhetele nicinge nabangekasondeli entandweni kaThixo kodwa bayicinga into yobana kumele for the sake of your soul Thixo kanisikelele until bazalwane sidibaneke kwixesha elizayo God bless you thank you amen
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.